ebingo bitadde ku mabbali akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Kamuli nga ye Joseph Waibi asabye abazadde bonna okwongera okuwagira ennyabaza abaana baabwe naddala bwe kituuka ku nsonga ey'okuwaayo ebyetaagisa ku masomero n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ono okwogera bino abadde ayitiddwa ku nsisinkano era mu lukiiko olukulu wakati w'abazadde awamu n'essomero lya Nalango Senior Secondary School mu tawuni kansa erina mwendo mu disitulikiti ye Kamuli. Ategeezezza nti kyannaku nnyo okubanga abazadde abamu balemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe amasomero ne gafundikira nga nago tegalina bwe gasobola kutambuza mirimu gyago yogayoganga abamu ku baana balemereddwa n'okuyita obulungi olw'obutabaawo byetaagisa anti nga n'abazadde baalemwa okutuukiriza.
Kuongera okuwa obuyambi amasomero gaife naddala ga Nalanga abakozi aba gavumenti baali bongo baikumi na basatu ndimusiimu nti mwongere okuuma abakozi ababandi nibana aba Afrika bakali balinga ku bulungi ndibasaba mwongere okugumya okunoonya obusente mukuuma abakozi baimwe bayigisa obutakyusakyusa baana era nakuba abazaire banange ebyobufuzi biriwo n'oweri eriwo gamalira nebisera mu bintu ebyo ekikulu kiri kutereka ka sente kusomesa baana niyo wagira kandide otajja kumenna muguru wetaaga okuba ng'oli mulamu kuza abaana bo n'abaana mu abazaire.